buzz, ooh, big man buzz.
Yo, what's happening?
Papa VIP.
Papa VIP.
Joe Fish.
Both. DJ K Sleen.
Godfather. Man up. Godfather.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz.
Oh yeah.
Ki design umeanza kunibamba. Nikikupea
tuko kam tikijani nikupige maviboko, pige maviboko.
Unataka lion ama kiben, kiben sura na kupeka 500.
First cafe banga.
301 DJs, ready to make your speakers tremble like an earthquake, ready for this.
Hey.
Tanyo.
2420.
Magic's anger on the beat.
Inachwani kwa pori. Nakafiko area amore. Never tell on my story. Na penye mi unyane end of story. King of delight, Master man do, Master man dem, Master man go there. King of delight, Master man drum, Master commando, Nina shash commando. Mwanyana situ nyane kabisa. Mwana kwa wasiana situ nyane kabisa.
Nikisema ngwae, mnasema gode. Ate, nikisema ngwae, mnasema gode. Ate, unashere, wetu ya kuvuna ngwae. Wendashere, ya kuligolize. Unashere, wetu ya kuvuna ngwae. Wendashere, ya kuligolize.
Nafula, staki uni miss. Niko na kipenga neza taku kikis. Mabura, staki uni dis. Niko mashash, mistaki mabist. Western kuna reso ya jogo. Na zote zimenyanya kama kondo. Afande suwache, to legalize. Dawa ya cancer, to legalize. Mwanyana situ nyane kabisa. Wavlana kwa wasiana situ nyane kabisa.
Nikisema ngwae, mnasema gode. Ate, nikisema ngwae, mnasema gode.
Apo VIP.
Apo VIP.
Odi, ushame ta sepsi na jitepeisha mani. So, 21, 2, 3.
Apa VIP, I'm the youngest motherfucker. Ni mamoshe tu, kando yangu ni makahaba. Ati mini miango na complain juu ya miaka. Usipasi kusana utatua moshi na siyashada. Why you sing why kama pedi ya mbrazi? Why you sing why
kama pedi ya
mbrazi? DJ K-Sleen.
Kwani nyeche padu jaski ati ati. Tingishizo mara mati ati ati. Mikono juku napenda mati ati ati. Right. Kwani nyeche bado just kiati ati. Tingishizo mara mati ati ati. Mikono juku napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Kwani nyeche bado just kiati ati. Tingishizo mara mati ati ati. Mikono juku napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Sinapenda vile mudu na yoyoma. Siri kama gote vile na kuchoma. Siri kama mbuku rada nisha soma. Ba do puwa puona tuona eh. Madini kuwezulize swali mutu. Hapa kila mutu kona kutu. Shike wako min, shike wangu mutu eh. Achaki pusa basi minkubusu. Achikam tuzitoke, tudanza tishoke. Na usiyokope, mdogo tuziondoke. Mkate, nsaki, npate, njote. Na ihadi koste, miwasha ninote. Na kuwa gafete, tuende tuendete. Shaka mashete, jibambe, sitete. Si, leo nisiku yako mami. Kam tuka watoke, tuwa kule kinguai. Na bado kini jenga step back, tia. Kwani nyeche bado just kiati ati. Tingishizo mara mati ati ati. Mikono juku napenda mati ati ati. Right, left, ati ati. Kwani nyeche bado just kiati ati. Tingishizo mara mati ati ati. mikono juu kuna kwenda matia tia tia right left atia ti atia tia 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 ti tingishi zoma ra matia tia ti rombo sokoko nazo matia tia 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 ti matia tia 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 ti tingishi zoma ra matia tia ti rombo sokoko nazo matia tia 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 ti mambo lucy napenda koka pusi kakuwe ka brown sana sana duke uzi kakona tunyole du soft kata uzi nikarefu sana miuka pima kana uzi na venye kuna joto suka tuenda ni ya kamisi najoka na skenja kajaponya kutoka juzi mindo na kutana au wengine Johnny upuzi au wengine chaki ati ningware mdogo mdogo nikipiga bag kamsupa kakakam kakadeke hak kakadei ni mpige majimba keche kwa jack mdogo mdogo tuki cheki movie ya Snoopy Duck cheki kwa nini eche bado just ya tia ti tingishi zoma rap ma tia tia ti mikono juku napenda ma tia 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 right
she's a wine machine, wine machine, wine machine. She's a wine machine, wine machine, wine machine, wine machine. She's a wine machine,
wine machine,
wine machine,
wine machine,
wine machine.
Whiny, whiny,
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 wine machine.
Come here, girl. What about it? Chick, touch it alone. Tonight. That is my love. It's drinking you not like. That is my love. My fisty water fight. My fisty water fight. My fisty water fight.
Chuma masha sha,
baby girl, wanna give me a chance? Yeah. Let me tell you what you feel in me heart. Yeah. Me feel like you on me side. Yeah. Kwanza venye una rock kama paito. Asasi don't you blast? Now mash up the place. Yo.
You got the keys to my jeep. This is the case and I'm rambo in a stick shift. Ignition, ignition, baby, full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisteki na kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo hini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mimi mkali, utanipata na maboys nikikata mati, kwa dunda sipendi vita tona watiaji, nikiserereka, napenda ndogo hiyo, na ndimu, na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep, usi stuke sana mrembo hii ni stick shift, ignition, ignition, baby full speed, skid, 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 skid. Accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer, accelerator, speedometer, kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kind like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer.
Unafanya ni nabaki, I'm a spy.
Don't go, I'm kutai.
chika chicken wing baby piga bite bite.
Don't go I'm kujain.
Unafanya nina baki I'm zibai.
Don't go I'm kujain.
Chika chicken wing baby piga bite bite.
Don't go I'm kujain.
Unafanya nina baki I'm zibai.
Ase tunai tuya dunda.
Dai.
Ase magi alu ya dunda.
Dai.
Ase tunai.
Tonight we are dunda.
Today. I said tonight we are dunda.
Dying.
I said my girl we are dunda.
Dying.
I said tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Dying.
Na kanya mama we dunda.
Dying.
Tonight we are dunda.
Dying.
I said tonight we are dunda.
Tonight we are dunda.
We are dunda.
Sato magida ni menge club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone kana ita kabiz. Kwani mama, what's up bana? Nika msho na itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwani utika don't you are you. You can take my friend who nyima diu. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwani kunwa in carpeti. Tonight I'm baby new khaki bed. This la lazma lizai me bana.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Tonight we are dunda eh.
Today.
Dunda eh.
I say tonight we are dunda.
Dunda eh.
I say my girl we are dunda.
Dunda eh.
I say tonight.
Night we are dunda eh.
Oh yeah.
Dunda eh.
Kunwa and enjoy the night. Shika chicken wing, baby, pick a bite. Leo si ma whiskey na pika pika light. Na vile kuna go, everything is alright, huh?
Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bigi bam bam zinifiti. Baby, una bam bam bigi. Na vile una walk na kudigi. Umeni washa kibiriti. Bam bigi bam bam zinifiti.
Today, I say tonight we are dunda.
Today,
I say my girl we are dunda.
Today,
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today, I say tonight we are dunda.
Today,
I say my girl we are dunda.
Today,
I say tonight.
Tonight we are.
Boy child, that tunaumia. Boy child, that tunalia. Zile vitu boy child we kupitia. Ni mingi lakini don't stress we tulia. Tunajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori mangori kushoto na kulia. Don't worry brother pana chilia. Tunajua mwanaume ni kungangana. Hata huyo manzi mrembo mwombe namba. Hajalishi vile surako inakanga. Mwanaume katede mwenye unatakanga yeah.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
But be the hustler.
They want $1 million. They want $1 million,
but be the hustler.
They want $1 million, they want $1 million,
but be the hustler.
They want $1 million, boy child.
They want $1 million,
boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demo naweza katumiza roho. Yeah, can you miss a roho, boy child.
Yo.
Yeah, yeah. Hakuna yule demo naweza katumiza roho. Can you please
Boy child, cha muhimu ni uhai bro. Kusumbwana na maslay queen hi-fi jo. Kujitisho kona ukedi na ujapimwa bro. Kujichocha we ni sponsor na hata hauna do. Boy child cha muhimu ni kungangana. Junataka kuishi life iti sana. But life yako imeja tumalana. Kila kitu unafanyanga ina maswara. Joki njeri sheri kesho kona sara. Nasikiadi umekunja mama sara. Unajenga dola kini unenda sara. Ukidunga kietu kali ni masara.
They want $1 million.
Yes.
They want $1 million.
But be the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But be the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
But be the hustler.
They want $1 million. They want $1 million.
Obongo pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi wanti
kuingia kwangu we ni mso. Kwanza vilo lituosha kwile vasi alikiso eh.
Na kupenda manze woku wa mhumble.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, story za icon, kwanza we kambali. Femi one, mkwa nime kutamani.
Eh, okuonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Ah, Femi one, ah. We unibamba, kwa Instagram nikichekizo mapata.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana, manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda Tumblr.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana, manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda Tumblr. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumba ni na mwiko.
Meche umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Menataka kukulamba mbako ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri. Kapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda Tumblr.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda Tumblr.
Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe skilo. Wabebe wasikia. Wabebe suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko isko mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzira. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadayo. Toto wili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Tumuwabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema hai kwa vuva na rai.
Tumuwabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Bad girl, she a bird and she know. Check it villa many marda shiro. Like a slave body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Understand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tu ma ouch tu vidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Bewa makali wanatoa mbaka njeve. 34 tunakujanga na rende. Boy vupa tunakwash na pireza. Big chill kwenye club wana cheza.
Drinks na mayengs. Drinks na mayengs kwe kamo. Tenye kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs kwe kamo tu. Sit up on a drinks na madem, drinks na madem, quick come. Sit up on a drinks na madem, quick come or two. Tenny for idea, kuna kirora, quick come or two. Tenny for idea, kuna roro na, quick come. On a drinks na madem, I'm a tuna slide to kwa madem. Took it off the marish kwa magem. Tuna tuna dana wewe uko game, yeah. Niko game inde. Ina pega poster inde. Misi kama ethics ita change position. But pardon na kubeng. Yeah. Niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs kwe kamu. Niko na drinks na mayengs. Drinks na mayengs kwe kamu tu. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem kwe kamu. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem kwe kamu tu.
Sini furahi je, na kuna daige.
Masindano kame jame Karoro kame piga mukoro Mafisi wako krom Mbogi liki mbonyoste Nikajuja juvile kakothika Piga deki na bado kanapike Sema teke na figa ni ya mita Vile kanapenda boxa na haribika Akichuna mboga niko west Makala kirombo sani na chest alafu shot Ile design ya revenge Gide, gide, leo ni na mide
Yanks na ma yanks, yanks na ma yanks We kamo Sinikona drinks na ma yanks Yanks na ma yanks we kamo tu Sitokona drinks na ma dem Yanks na ma dem we kamo Sitokona drinks na ma dem Yanks na ma dem we kamo tu
Situpewe zile ndoro Zile zi ufanya minigo hadimoro Zile zi ufanya tunakosa mamoro Snipe morale ya msha usidoro baby Gurumisha isonge Nikuwekele kama carbon paper Leta diambo kipusa fanya mambo Hadiwaya ishike mitambo Juhi bunde imebeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Hii bastola imebeba mboro goto Rungu kienyeji hapana gedongo Bada manado yeah,
Oh yeah, ato kwe mtamu aje wezi jikula
DJ K-Sleen
Peana, peana, peana Peana yo kitu
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu 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 toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu
Mbao mbao, pao pao, kaa kuna die hao hao Aye! Bombo msho kila kila Na maringo mingi ndiyo sina sina Na nikijichiki niko miraculous Na ya macho neza pewa binoculars Weni old school kaa inheritance Unachocho bado na mashenani dance Unajua spelling ya anonymous Unapenda chipo na hononi
ass Nikona dudu dudu toa kutu 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 Dudu dudu toa kutu kutu Nikona dudu dudu toa kutu
Maliza Dada, dada, wani chizisha Kichwamba nimemea pembe Mauru mujitepa tembe Posta na wakata wembe Sekete kakue kiwete Pum pum na ipepete Sile queen na mtepe tepe Wasenge tuwa lenge lenge Suramba na watu wateke
Nikona dudu dudu toa kutu 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 Toa kutu kutu Nikona dudu dudu Toa kutu 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 Toa kutu 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 Toa kutu kutu Nikona dudu dudu Toa kutu 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 Dudu dudu Toa kutu kutu Nikona dudu dudu Toa kutu 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 Toa kutu 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 Toa kutu kutu kutu
Ruma zili anza Alejandro na Trey Songz ni my brother Jeki zako ndani ni maziwa mala Leo na dai tumangane na Viagra Vision 2030 na supply mapaja Na mapaka tunastretch kama blada Honeymoon yetu tutakopatala We ni mrefu bati mind kutumia lada Sicheki, sicheki Sicheki venyo cheki mini sexy Sicheki, sicheki Sicheki atindozi haileti Alejandro mlevi usemo kweli Ana timingi mangoko wamebleki Nimetokia kisos na madeni Ukuta yangu ni mapainting za majeni
Nikona
Shamane, aka kanguna ni kamale au maremare Ni kamale au maremare Aka kanguna ni kangale au shashamane Ni kangale au shashamane
Mami we ni mali siyo maremare Ndani ya dera kama msumare Nikona wish na siyo gare Nakani ngoko mimi ni shamare Mavela zimeshika kijela Musela put your hand in the air Make a fist Mandela kwa jela na stela Ndokwela kani ngoma kapela Kani mbosho kwa hela Umbrella
Yeah, come on
Shafa,
bash in a posho.
Yeah, come on.
Nilete kigosho.
Yeah, come on.
Karedio gashoro.
Yeah, come on. Yeah, come on.
Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane. Akakanguna ni kamale au mare mare. Kamale au mare mare, aga kanguna ni kangale au shashamane. Ni kangale au shashamane.
Adam na Hawa pale Eden, wako machan madawa wana shashangale. Wameshikwa na njana shindo kule gani, na kuna nyoka inamonyesha kule katikati sare. Staki no mahita kula ni ngori, imebarikiwa sana lakini ina ngori. Nyaku sare siku mare mbogi siki munyoski, nani bush ina banshina ili ya Moses.
Yes, come on.
Shafashi na bosho.
Yeah, come on.
Nilete kigosho.
Yeah, come on.
Karedio gashoro.
Yeah, come on. Yeah, come on.
Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare. Akakanguna ni kamale au shashamane. Ni kamale au shashamane. Akakanguna ni kamale au mare mare. Ni kamale au mare mare.
Kana rada na wapele kana rien. Kama au narada mze ya beli sharien. Hapa neko sakata, sakata, kam sakata. Shika yoyo kamata, kamata, kam sakata. She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebula lishene tibado unakutu. Na mapunye to sona juwe weni sugu. Mango soku wa udai weni ndugu. Awo kuja kongu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Kreni gani ata, nilidhani ata. Jona rungu ata, mbolo flani hapa. Piga punye to akikaza kani dry ata. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale ata. Christoph Franka danda ni ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikili ya bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Muhogo pigi mini mruyo. Mipika kibantu. Tingalingaling. School bell ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na rieng. Tuma pini mejipini na makoro. Nakapenka na ninyo nyambu. Ohoro wakuo. Mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Izo za kuo. Chezi kufa kuo. Ziko na riengu shinda hata za mama kuo.
Diwa muranga na gidhike tobo. Bode zangu kama konzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivyo shoda ndapea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dobo dha dobo dha kitu dobo dobo. Apa kuna za ponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademu kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwanza rieng uyo bwana chakua. Shikili ya bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mango kwa wakifika basi peleke na ring.
Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, Rudy uta Rudy salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, salute. Baby Rudy salute, Baby Rudy salute. Ita Baby Rudy salute. Yeah, check in my gang, my man. Shugle wali dede, a dede. Na mambo to excess, na waroro ware. Express mawete tete 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 matiki tiki manyuma nono na manene manini nini mawowo chini ya maduve pakitanda taka tuzikwende mbio mbio shakata kefe
Natoa tenje kuwasha kamenje. Sema ngwashe.
Angwashe.
Nasema iza ma, ma. Demi yako akichipa ma, ma. Leo siku wataita na. Awele kifofo kama zima ma. Kunguruma na kutinga ma. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru watatoa. Akio weave na ibomoa. A bad man, a baby Rudy Salou. A Salou, baby Rudy Salou. A Salou, baby Rudy Salou. A Salou, baby Rudy Salou. Baby Rudy Salou. A Salou, 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 baby Rudy Salou. Baby Rudy Salou. Ay, yeah, yeah.
Ching a ling a ling, good girl sing. Boom, boom, tight, you a star, stammering. Check a deal, 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 I'm the real, real deal. Rosy melanin, and the batty babbling. Station wagon, I'm a beba when you bike. Charlie, I go big around, you come a driver. If I was a river, I would never ever dry up. Body like a hitter, me, I make a man rise up. He's a man. Charlie, I go aki jeep a man.
Aki jeep a, aki jeep a.
I can't go a heat wave, it's a be the Rudy Jim. Cause he never ever.
Kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. Na mimboko mbaka usoko. Tema kiwa kampwa na stone proper. Lapo kiwa batwa na dundosa. Pale downtown na na dundosa. Pale down kudundosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Niko kidali yo shamba na tuna mboka. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Nina teki ya mayengu na riang nazi. Tuna kama jengu kunyanda upigwa mboka. Kukumanga kwa tuza nguza mboka. Kuna panya supaka da kula nyoka. Wakichaka kitanda riko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia
poma. Penye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figa fire ni dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Pambulu luku washa kindukulu. Kamtu 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 kejani ni kupige maviboko. Kamtu kamtu kejani ni kupige maviboko. Pige maviboko, pale Instagram, tachatisha na kimboto. Vinyo na wakesa mina penda, mangoko, mangoto, maloko. Siko kwa mbosho, orosho, madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Vurugu kukaba kwa kila
mauru. Kwanza venyo mejibeba, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye wewicheza, nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figa fire, yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran, miudai. Miudai, miudai, miupenda, napenda. Miupenda, napenda.
Kode wa moranga nimekam na mandom. Kizi tere ni nasiti zimetoka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kuma poko mna reda zini maharam.
Fanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solo sinajeja niko lojo. Kizani utalamba ukidai kukiona. Akifika Erianga, mtokonya. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kanyo yoto chine waba wachokoko.
Ikikupa silver, goron tapu ya kameno. Chumini girimba kwa shia kama meme. Kukafu na loyo, zote ngechanga tene. Jusai na royo, fisi ukitake gembe. Chuna kindovu badai kakate pembe. Chuno nyongo wakikate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao silazma tembe.
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang, 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 bamboo.
Mekucheki toka zamane. Juna chaka na dhane. Mindi udunga kama daktare. Napaki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwandane, nabaki ndane, kwandane, ey, ati Kwandane, nabaki ndane, kwandane.
Ey, tuna step na T inakam. Tuna left na fia nakam. Konga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe gonga. Gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi pungi, nyonyi uki gonga. Gonga, gonga. Sopo jani piantom kambia fande mbele tuki songa.
Mekucheki toka zamane. Tuna chaka na dhane. Mindi udunga kama daktare. Nabaki ndane kwandane. Hey, ate. Kwandane. Nabaki ndane kwandane. Hey, ate. Kwandane. Nabaki ndane kwandane.
Neza isha kwevo itisha. Tukiwashe kikichatisha. Kuguza tezi idisha. Mebisha unanimaliza. Masha rungu lonchizishe. Napenda umbo na kufurisha. Mezitisa endopimishe. Kushibishwa kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamane. Tunataka na dhane. Mindo dunga kama daktare. Nabaki ndane kwa ndane. Hey, ate. Kwandane, nabaki ndane, kwandane, ey, ati. Kwandane, nabaki ndane, kwandane.
Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Bazu, big man, bazu. Big bang, 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 bamboo.
Digi, digi, madogodane, wadigida. Digi, digi, madogodane, wadigida. Vito na mabeste babi. Bulldogs na the area tumepike kambi.
In all yeah, with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me only.
Run on the pace, cause you know we born it.
Mamore wako na kazbana si maboni.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita mogarange. Mange uso metepo, nita zamandane.
Digi digi, madogo dhane, wadi hida. Digi digi, madogo dhane, wadi hida. Digi digi, madogo dhane, wadi hida. Arufo kama shala, ziki nice, kumi mina. Digi digi, madogo dhane, wadi hida. Digi digi, madogo dhane, wadi hida. Digi digi, madogo dhane, wadi hida. Arufo kama shala, ziki nice, kumi mina.
Kilalo, aki kinge uske jana. Kichapo, aki kinge mkishada. Kibao, ama kijake taska. Kinyaru, kwanza kibanki rasta.
Magic's anger on the beat.
Citizen Mukorino Kiwajaba Kukumanga weni kukutaga Ambalulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nene kuska masaba mora Ato vajoka sita na ma Makada shankati swakoja Mukorino wenuza jishada Kidole mukorina wenuza jishada
Kaina washa na chapa micha ras Kauna daro kunyuma anza mwanzo Kauna osha vyombo za mitambo Juu ya kutu na teka mto hiyo kambo Yeni poko na mepiga nduru Hapa kuna run moja menikaze ndugu Hapa kuna juna haga ni kulie kinugu Mapunyeto ni fozali usijikune ndugu Kai uwezi pia unaza na jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf naza za mandani otero Tup tup na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani uo
Dizen makorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atu vajuka sita na ma Makada shankati swako ja Makorina wena uza kishada Kidole mkorina wena uza kishada Niko hae na sizime yongwae Hapa kondaye kuna nuka njoti wae Iku seke niza washa tiringaye Kone chafi ni mtaro ya ni dark inside Nasikia harufu, harufu ya kishada Sasa ni 420, tuka washe shada Kaka leta nari, nilipue jaba Nazikishika sana, natema kawada Kitinge kike, kitinge titikika Etinge titike, etinge weke, etinge titike ka Etinge titike
Etizen mkorina kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku ere lolo tailamba
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
anapenda kuziwasha kaku na kiroma penye kamebeba dhuda kana nikoroka pasta ngangaza sadaka tapeleka kwake sister sande sare mapara mande kuni daradara kipara gizani kuni gwara gwara kanjwanga kuchapa 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 kakanga kupanga kumangwa kupangwa kumangwa
bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission Bila da permission Mi uchapa chapa na nakanyaga na mwaga Bila da permission
Kito kinenge na misi brayo Anika kinembe no ni meze na yo Baby shoda na kuaba madapo Kwela ni mahaka miko meza inayo Cover the face, destroy the base Kamatales, and girls are straight Pama the base, na mwago taste Mali kwa mali, kiwan the base
Bas bas choka mana maringo mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission
kama mzinga unataka dungi ya sara kama mzinga unakata ende ya dawa nani wale baki wakipinga gavana si tuko zabe tunatumia dawa tuna tumia dawa tu Tumia dawa wa li Tumia dawa wa ka Tumia dawa
Bas bas choka mana maringo Mi uenda chapa na tarimbo Mi uchapa chapa na nakanya Gara waka bila da permission Bila da permission Bila da permission
Tunasondeka
Are you ready?
Tunasondeka Tunasondeka
Tuko tupa chokoni pa
Tunasondeka Tunasondeka
Anaibo
Tunasondeka Tunasondeka
Are you ready?
Nai nai
Are you ready?
Nai nai
Nikuje
Apana
Nikuje
Apana
Tunasondeka kuteja kuna soke Si tu charge kwanza nishalipa token Chaja smartphone sina pindago Kuna manga kona hapa mindyo jago Niko na idea, chungo taingia Si raisi uliza adinadia Makunyeto saka unadhiki Na mange usu wako ni mashabiki
Ikikata there is no regretting Tuna switch back to factory setting Na mindyo tako hizi factory zenyu Na waka casta so mashore is wenyu Wameni fuata mta, wanasoma menu Wameni patanjana dishi chakula zenyu Leo ntaisondeka na hapa ndio venue Chapati kalia mini kicheza na ndengu Onyesha yombegu Misi kitabu, siezi someka Sipigi kavu, siezi chomeka Barbado naisondeka mpaka che Naipiga na naipiga mpaka ilie kama fe Pack up the place kama mende kwa kiza Bless all of y'all iku na mkono miujiz Nice pretty face with a bami ya figa Leo nkuisondeka kama mpira la liga
Tunasafisha mitambo, yeah. Tukizipeleka worldwide hey.
Nai boy fanya mambo. Yeah, we pray for your long life.
Fix it, Nai boy.
Wasani mpaka lini kukaliwa chini.
Our whole lives on no.
Roundi hii tumekam kuwa kumesha. Roundi this tumekam kuwa somesha. Tunasondeka. Tunasondeka, hey. Domo domo mpaka lini usibishane na nyanya yao. Naboesha. Tukisondeka. Tunasondeka. Tunasondeka. Tunasafisha mitambo.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Nai mpaka ngambo.
Tunasondeka. Tunasondeka.
Sawa bless them kings.
Tunasondeka.
Tunasondeka. Tunarekebisha.
Alejandro. Fisi, 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 fisi. Alejandro. Fisi, 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 fisi. Pima miti utajua ni amuloja. Short na kupea moja kaya Drogba. Kinyama nyama itabidi umengoja. Kuna line ajapiga akaboda. Uliota na kitu na kaka nyoka. Haina macho lakini
Tani wa
Mavu on the beat.
Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani ba kuna penga ina ban. Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani ba kuna penga ina ban.
Ninge kuwa chogo ninge lisha rungu bubu. Nge dani kuna ngori akipiga ya kenduru. Chugu kuku manga na kinduku. Marash ni anjoti ndani ya boxa. Nundu ikusi na fude na yo siezi kula kavu. Chume la lendani aiskizie kwa mbavu. Domboda domboda ajimwagie madafu. Njoti yangu ni shasha panyaru. Chubui nazama. Chubui cheki isha ganda. Chubui aliringa na namba. Chubui cheki asha mangwa.
Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na penga ina ban. Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na penga ina ban.
Pigwa kumbi na sponyo wa oyole. Shika chuki ziki shika unitole. Na kumuti paka ipigwe vidole. Na manjuti migi ni kumwaga kore. Ana haka bigi sura ni akodhe. Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti. Mode wangu anakuja daru na kohoni. Tapika kwa sing adibudo magenjoti. Mabrika mchezo ya watoto na ningori. Mapatika zote zimejezo na mangori. Mabigiji zote zimekulwa na madogi. Kijiji yote shambuliwe na kimbogi.
Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na penga ina ban. Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na penga ina ban.
Koni nifike koi nange sokoni. Duda ni bigi buda kichwa sioni. Chapa hiyo kitu hadi atoe maoni. Kwa mabishi zake venye uli dusha jikoni kabla. Zapa ifike kabla vela ishike sinajua mini dume. Napenda vitu za kike na unazo. Wanza venye nipo ina pip mlegezo. Nikubomowe nikujenge kama mjengo. Na venye niwe steady mujulus nina lengo. Na vix iko hapa nili kujana kingo. Siyezi chapa dry kuna majimi gingo. Nimejeza ngeus album status ni single.
Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na penga ina ban. Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na penga ina ban.
Mojo man nimekam na kiplani. Edu man saka biz tukabani. Maitha tujikata ndo wa wank. Si wagoteju manjuti utapakwa. Kana kani kora, kona kona kora. Nako kora kona kana kani kora kora. Kana kani kora, kona kona kora. Nako kora kona kana kani kona kora. Msidika shika bole mokorino hao. Iti na gonga na sisiki uchungu hao. Sitika wada baki ya inyuru nao. Ingome itashika dijezo inoro nao.
Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan. Katkani baku na penga ina ban. Mojo man akizime shika man. Gwelo shash akitisha zima man. Niki petro itisha pita pan.
DJ K-Sleen.
Minimangana kupea ball na kutoka. Unalipatana mafegi base na mogoka. Skripa pabari tatujue kumedhoka. Sikiasa sabes place yenye nimetoka. Kerizo hivyo ndawoni ita nikiwa ombido. Eskoko koriko hivyo ndo nitakupata nikiwa na zimbo. Nikiwa ombido. Muta denderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakerizo da. Wakerizo. Wakerizo da. Wakerizo.
kush kush Mary Jane Benye kina bom bom dan ya bin Siwezi waka kwanza bila gang Na tuki waka basi kende change Jicho nyanya na bado twazifunga C420 na deli zimerunda Mindo pedi na uzahadi runda Zile konki mateke ni ya punda
Njuanga njuanga kona kona ntole Apa chezea tona tona dole Shika kongindo uchorea kwa vengole Itatotondo wa kujie stingo donye Kana shada kujie njo kingoe Nimpe rungu wadi achachishe nandore Masoti mfako kwa bedi kwanzo kini pepeta Nikuroge turi vile miroge githinga Nikioyo muna uliza Ay, ay.
Wakeri the one I want it itani kiwa ombido. Esko kokori kwe bono takukata nikiwa na dimbo. Nikiwa ombido. Muta tenderu nkuwa nakatia bibi ya onjivo. Wakeri the da da. Wakeri the. Hey, wakeri the da da. Wakeri the. Hey.
Zimani catch catch, zimani fly. Na cheki sky sky vila niko hot Say last competition ni medag Say last tuko fiti wa alike Moshi ewe utadha ni mini huka Moshi ewe utadha ni mtalipuka I, Lego lezi weko duka Masiva ni memada ya ni mini mekafunga
Pili pili, chili chili Ewa nduma, what a lilish Willy willy, DJ cheza chini Pekeje, pekeje, pekeje Unga ngano, kanda mpango kando Vuwa ndango, towa nyoka pango Zima kando, pepe, wisha lango Tema taxi, uba, gala, babo Mi producer, acha ni wasampo Pizo de shiko, ita, shiro de niki Sanif, wana, kashif, vipi, arif Jua, kali sana, hizi era itabidu meita Kalif A-Tap is at the dawn, number 9 A-Tap is at the dawn, number 9 Say last on the red play, number 9 Wakairido
Lani sivu na nide ya kutata Badala kivu na sema tuta Nasifute mwana najua kutata Akitwa kuboy shal anama Rauka juka stem za kachata Nikuperi baka kama kira yifau Pau kwa el, baka Ai, pau kwa el, baka Ai, ama demo simame ama waina Mame ama wainame
we wainame
Na basi wainame Basi wainame Basi wainame Basi wainame
Msanduko ni kimbitwa sikingale Masiva na jitambu waka ordinare Kiumbanga makushota mamboko Nakangoko nakasesa kama koko Ndiaje ni chape wa makale Sunajua minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Cheki ndena anawasha tukingale Nadai bong inform nisha sare
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu jau Nasifude mwana najua kutwang Akitwek boy shell anama Rauka juka stim za kachacha Nikuperi baka kama gira yifau Upa upa
baka
Ai pa upa
baka
Ai ama demo simame ama wainame
we wainame
Ama ngeuso simame ama wainame
we wainame
Na basi wainame Basi wainame
Na kuna vile ntangeza shash Buda basi, na kuna vile nasaka bash Sota catch, na kuna vile nasaka cash Nina shaba, na kuna vile napina godo Nada ipaka, onda vile nangwa usuku Super flat, na viva tuwa chiongongo Nina jugu, dula ndula kwa mayodu Ni undugu, mayengsi unatema gono Pesa tas, shereo singizi wa pono Mboko fast, mroro siya nataka pono
Leni siku na nide ya kutwang Badala tu unasema tu jau Nasifude mwana najua kutwang Akitwek boy shell anama Rauka juka stim za kachacha Nikuperi baka kama gira yifau Pau kwa el
Baka
Ai Pau kwa el
Baka
Ama demo simame ama wainame Ama nyoso simame ama wainame Na basi wainame Basi wainame Basi wainame
Saitani Awe Chena life yangu kaze Shajua gondofa
shetani amenitoa magizani madhina madhina nimeishi mashidani shosho kanilea na mashida mingi flani na kugoja idhaa yako tulishi kanisani kani come of justice nimeuma vijana kuchoma joi uuma Jesus wet amini agate kiufogo dhari sema meni fanyike kifogo dhari blessings mwagike kiunadhari msitulia tutachishe Jesu ne mwadhani na ne mwadhani Jesu ne mwadhani
Nishikilia toka mbali Kani tuo mgutupu kama bunda Kijijini watu we walibonga Na wazazi walikuwa mehunyuka Na masizi waliishi kwa wakunga Wangi wao walidai kunivruga Na waomba wanasema nina pupa Sasa cheki blessings ina jai fufa Umani best wanasema guy fafa
Jesu ni mwadhani
Amen
Ni mwadhani
Amen
Jesu ni mwadhani Ni mwadhani Ni mwadhani
Amen
Bila ye life ni
Tati nitajua he Kumzika sita kakuwa mbea Kumzika kata nitaozea Blessika na shukuru minamea Kisma kushoshu miombea Bila ya ninge kuwa na teketea Injili singe kuwa na nyezekea
Saitani awe Chene life yangu kaze Shajua gonda ufaze Kila mtu mita baze Yeso ni mwadhani
Amen
Ni mwadhani
Amen
Ni mwadhani, ni mwadhani, ni mwadhani, ni mwadhani,
ni mwadhani.